Oh my God, it's too brave on the beat. Bichuku is the ifoma, ikeneti riki. Ifona ya chuku, odina kachi, kukuma noya. Naniki, uchimo, uchimo. Naniki, uchimo, uchimo. Leave me alone again. Chineke, please be nikwe. Isn't it ese? Olu ebupe, okuna rere. Naniki, uchimo, uchimo. Naniki, uchimo, uchimo. You alone again. You belong. My heart, soul, na yeki, na yeki. Iko na ya kitu acharoni. My heart, my soul, na yeki. Naya kitu acharoni. Naniki uchimo, uchimo. Naniki uchimo, uchimo. You alone again, you alone. You alone again. Naniki, Naniki.